Onye na-agwọ ọrịa, onye na-edu ije, ọ na-aghara ghara 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 ghara, onye na-edozi ọghasa, onye na-achịkọ, ọ Chukwu na-eme mma, ọ Chukwu na-ebu n'elu, ọ bitọ, onye na-ekpokọ, o mebie, onye na-emezi. Ọdọgwa kataka dike na di mkpa, aṅụrụ aṅụrụ ndị soro amara ụzọ, nwanne otu onye ihe ọma na-emere ndị ka ọ bara ụba. Ego ndị weji n'akala elu bụsi ikpere ala tụwe Jizọs ma onye na-eme o ka nwaanyị agha mụọ nwa, ọcha anyị na-eme mma. What you have done, oh, in a minute you come on, or in a run up, I come in. I never keep marrying me, was I never give you rip, was I never beg you go one able, or rather get Ganya now. In a jabway bass, you say, Jenny, in a mequin, as you say, many, in a poor on yas, ye puno, Mancha, or the Buna. You are always going around, oh, doing good. Like it's a God in heaven, my Jesus. I'm gonna tell it to the world, oh, what you have done, oh, oh, mema. Ha! He got it. Onye ne mema. Onye nagazi. Oswa jiki 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 jiki. Onye ne dozi. Ọ bụ na nwoke gawa ọrụ n'ụwa, onye na-edu ya. Ọ bụ na nwaanyị mụwa nwa n'ụwa, onye na-eme ya. Ọ bụ na ị banye n'ụgbọelu, onye na-efe ya. Anyị banye n'ụgbọala, onye na-akpọ ya. Onye na-eme mma, onye na-agwọ ọrịa. Ogbenye takata, onye na-agọzi ya. Chi Nweke Agosie, Chukwu echeta mo, Chizara mepere, Chinemere nwa m, Yana isu Chukwu, Chimamaka, Ifeanyi Chukwu, Chimamanda, Odinaka Chukwu, Makwa Chukwu, Adima na-eme mma, aṅụrụ aṅụrụ ndụ, esoro amara ụzọ, anya mma n'elu ụwa, ihe ọma na-emere ndị ka ọ bara ụba. I worship. I surround my rose. I worship. Ancient of days. I worship. I am that I am. I worship. Miri nebo kwe. I worship. Odogwu akataka. I worship. I surround my rose. I worship. We've come to worship you. I worship. We've come to honor you. I worship. We worship you, Ancient of days. I worship. Aga 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 aga. We honor you.
I worship.
We honor you.
I
Oji mmiri na agbara Otu aka na erumba We worship your majesty King of kings We worship your majesty Oke mo Alanga nelu wangura nguru ndu Dike na dimba Iyo mine mere ndigo baro Ya kanji wechini akamelu Webusi kbera la tu Jesus imo My worship, my worship, my worship.